Isithombe sesithathu. Abantu bakwa-Israyeli bawela umfula. UJoshua 1:1-2, Joshua 3:1-17. Emva kokufa kukaMose, uNkulunkulu wakhetha uJoshua ukuba abe ngumholi. Wathi kuye, "Isisebenzi sami uMose sesifile. Manje wena nalabantu zilungiseleni ukuwela umfula iJoridane ningene ezweni engizoninika lona. Yiba namandla ube nesibindi ngoba uzokuhola laba bantu ekuthatheni lelizwe. Ngafunga koyise ukuthi ngizokubanika." UNkulunkulu wathembisa ukuthi uJoshua wamyala ukuba alalele izwi lakhe. Wayesimtshela ukuthi kufanele enzeni. Abafundisi baka-Israyeli babe nebhokisi elalikhethekile elalibizwa ngokuthi yi-Ark. Laliqukethe imithetho kaNkulunkulu eyayisezi bhebheni zamatshe. UNkulunkulu wabatshela ukuthi bathwale i-Ark bayise emfuleni iJoridane. Umfula wawudla izindwali, kodwa kwathi lapho unyawo lomfundisi luthinta amanzi, umfula wayeka ugeleza wavele woma. Umfundisi wama phakathi emfuleni ngesikhathi abantu bewelela eJordani, ezweni elomile. UNkulunkulu ufuna ukufundisa mina nawe ukuthi uma ekucela ukuthi wenze noma yini, kufanele simlalele. Simthembe ukuthi uzosisiza kulokho afuna ukuthi sikwenze.